Yehova amatsogolera anthu ake. Pamene pachokera nkhani, Yesaya 58 verse 11. Yehova aziza kutsogolerani nthawi zonse. Nyimbo 152 ndi 22. Kodi mungafotokoze bwanji? Nchiani chikusonyeza kuti atsogolere anthu a Mulungu akale komaso Yesu Kristu ankathandizidwa ndi Mzimu Woyera. Ankathandizidwa ndi angelo. Ankatsogoleredwa ndi mawu a Mulungu. Ndime 1 ndi 2. Funso A. Kodi amboni za Yehova amasiyana bwanji ndi zipembedzo zina? Funso B. Kodi tikambirana chiyani mkhaniyi komaso yotsatira? Anthu ambiri amakonda kutifunsa kuti kodi mtsogoleri wanu ndi ndani? Zimenezi nzosadabwitsa chifukwa choti mzipembedzo zambiri mumakhala munthu mmodzi amene amatsogolera. Koma ife timasangalala kuuza anthu kuti mtsogoleri wathu ndi wangwiro osati munthu wochimwa. Ife timatsatira Kristu ndipo Kristuyo amatsatira Atate wake Yehova. Matei 23 verse 10. Ngakhale zili choncho, pali kagulu ka anthu kotchedwa kapolo okhulupirika ndi wanzeru kamene kamatsogolera anthu a Mulungu masiku ano. Ndiye kodi timadziwa bwanji kuti Yehova akutitsogolera pogwiritsa ntchito mwana wake yemwe sitingamuone? Mkhaniyi komaso yotsatira tikambirana mmene Yehova wakhala kugwiritsira ntchito anthu ena potsogolera anthu ake. Tionanso maumboni atatu otsimikizira kuti Yehova ndi amene akutsogolera anthu ake ndipo wakhala kugwiritsa ntchito anthu ena. Ankathandizidwa ndi Mzimu Woyera. Ndime 3. Funso. Nchiani chinathandiza Mose kuti azitsogolera Aisraeli? Mzimu Woyera unkathandiza anthu amene Mulungu ankawagwiritsa ntchito. Taganizirani za Mose amene Mulungu anamusankha kuti atsogolere Aisraeli. Kodi nchiani chinamuthandiza kuti akwanitse kugwira ntchito yovutayi? Yehova anayika Mzimu wake Woyera mwa iye. Lemba la Yesaya 63 verse 11 mpaka 14 likuti, iwo anayamba kukumbukira masiku akale, masiku a Mose mtumiki wake, ndipo anafunsa kuti, kodi amene anawatulutsa mnyanja pamodzi ndi abusa anthu ake uja, alikuti. Alikuti amene anayika Mzimu wake Woyera mwa iye. Alikuti amene anachititsa mkono wake wokongola kupita kudzanja la manja la Mose. Amene anagawanitsa madzi pamaso pawo kuti adzipangire dzina lomwe lidzakhalapo mpaka kalekale. Amene anawawolotsa pa madzi amphamvu moti sanapunthwe mofanana ndi hachi mchipululu. Monga momwe chilombo cha kutchire chimatsetserekera kuchigwa, Mzimu wa Yehova unawapumitsa. Chotero, inu munatsogolera anthu anu kuti mudzipangire dzina lokongola. Yehova ankatsogolera anthu ake pogwiritsa ntchito Mose, ndipo ankamuthandiza ndi Mzimu wake Woyera. Ndime 4. Funso. Kodi nchiani chikanathandiza Aisraeli kudziwa kuti Mose anali ndi Mzimu wa Mulungu? Popeza Mzimu Woyera suoneka, kodi Aisraeli akanadziwa bwanji kuti Mose ankatsogoleredwa ndi Mzimu? Mzimu Woyera unamuthandiza kuti achite zodabwitsa komaso kuti auze Farao za dzina la Yehova. Unamuthandizanso kukhala ndi makhalidwe abwino monga chikondi, kufatsa komaso kuleza mtima. Makhalidwewa ndi amene anamuthandiza kuti azitsogolera bwino Aisraeli. Izitu nzosiyana kwambiri ndi mmene atsogolera ena analiri chifukwa anali ankhanza komaso odzikonda. Panali umboni wokwanira woti Yehova anasankha Mose kuti azitsogolera anthu ake. Ndime 5. Funso. Fotokozani mmene Yehova anathandizira Aisraeli ena amene ankatsogolera anthu ake. Patapita nthawi, Mzimu Woyera unathandizaso anthu ena amene Mulungu anawasankha kuti azitsogolera anthu ake. Mwachitsanzo, Yoswa mwana wa Nuni anali wodzazidwa ndi Mzimu wa nzeru. Deuteronomy 34 verse 9. Gideoni anagwidwa ndi Mzimu wa Yehova. Oweruza 6 verse 34. Ndiposo Mzimu wa Yehova unayamba kugwira ntchito pa Davide. 1 Samuel 16 verse 13. Anthu osewa ankadalira Mzimu Woyera ndipo unkawathandiza kuchita zinthu zimene sakanakwanitsa paokha. Ndipo Yehova ndi amene ankatamandidwa chifukwa cha zinthu zimene anthu ankachita. Ndime 6. Funso. Kodi nchifukwa chani Mulungu ankafuna kuti anthu ake azilemekeza atsogoleri awo? Aisraeli ankafunika kumvera anthu amene ankawatsogolera chifukwa panali umboni osonyeza kuti anthuwo akuthandizidwa ndi Mzimu Woyera. Nthawi ina anthu akudandaula za Mose, Yehova anafunsa kuti, kodi anthu awa apitiliza kundinyoza kufikira liti? Numeri 14 verse 2 ndi 11. Yehova anasankha Mose, Yoswa Gideon ndi Davide kuti azitsogolera anthu mmalo mwake. Aisraeli akamamvera anthu amenewa ankakhala kuti akumvera Yehova. Ankathandizidwa ndi angelo. Ndime 7. Funso. Kodi angelo anathandiza bwanji Mose? Angelo ankathandiza anthu amene Mulungu ankawagwiritsa ntchito. Lemba la Hebrew 1 verse 7 ndi 14 likuti, ndiponso ponena za angelo, iye akuti amapanga angelo ake kukhala mizimu, ndipo amapanganso antchito ake otumikira ena kukhala lawi la moto. Kodi angelo onse si mizimu yotumikira ena, yotumidwa kukatumikira amene adzalandire chipulumutso monga cholowa chawo? Yehova anatuma angelo kuti akauze Mose zochita, akamupatse mphamvu komanso akamutsogolere. Mulungu anasankha Mose kuti akhale olamulira ndi mpulumutsi kudzera mwa angelo amene anaonekera kwa iye pa chitsamba cha minga. Iye anaperekanso chilamulo kudzera mwa angelo kuti Mose azichigwiritsa ntchito polangiza Aisraeli. Ndipo Yehova anauza Mose kuti, tsopano atsogolere anthuwa kumalo amene ndakuuza. Taona, ngelo wanga akhala patsogolo pano. Exodus 32, verse 34. Baibulo silinena kuti Aisraeli ankamuona ngeloyo. Koma zimene Mose ankachita powalangiza komaso kuwatsogolera zinkasonyezeratu kuti ali ndi mphamvu ya padera. Ndime 8. Funso. Kodi angelo anathandiza bwanji Yoswa ndi Hezekiya? Mose atafa, kalonga wa gulu la nkhondo la Yehova anathandiza Yoswa kuti atsogolere Aisraeli pogonjetsa Akanani. Panthawi ya mfumu Hezekiya, gulu la asilikali a Asuri linaopseza kuti liwononga Yerusalemu. Koma usiku umodzi wokha, ngelo wa Yehova anapita ku msasa wa Asuri nkukapha asilikali 185,000. Ndime 9. Funso. Nchifuwa chani Aisraeli ankayenera kumvera atsogoleri awo ngakhale kuti ankalakwitsa zina ndi zina? Angelo ndi angwiro, koma anthu amene ankathandizidwa ndi angelowo ankalakwitsa zinthu zina. Mwachitsanzo, panthawi ina Mose analephera kulemekeza Mulungu. Nayeso Yoswa anayewala kufunsa kaye Mulungu asanachite pangano ndi anthu aku Gibiyoni. Ponena za Hezekiya, Baibuli limati panthawi ina mtima wake unayamba kudzikuza. Koma ngakhale kuti anthuwa ankalakwitsa zina ndi zina, Aisraeli ankayenerabe kuwamvera. Tikutero chifukwa choti Yehova ankatuma angelo kuti aziwathandiza. Choncho mwachidule tingati Yehovayo ndi amene ankatsogolera anthu ake. Ankatsogoleredwa ndi mawu a Mulungu. Ndime 10. Funso. Nchiyani chikusonyeza kuti nayeso Mose ankatsatira malamulo a Mulungu? Anthu amene Mulungu ankawagwiritsa ntchito ankatsogoleredwa ndi mawu ake. Baibulo limatchula chilamulo chimene Mulungu anapereka kwa Israeli kuti ndi chilamulo cha Mose. 1 Mafumu 2 verse 3. Ngakhale zili choncho, malemba amasonyeza kuti Yehova ndi amene anapereka malamulowo, ndipo Mose nayeso ankafunika kutsatira chilamulo. Komanso Yehova atamupatsa malangizo okhudza mmene angapangire chihema, Mose anachita zonse monga mmene Yehova anamulamulira. Anachitadi momwemo. Exodus 40 verse 1 paka 16. Ndime 11 ndi 12. Funso A. Kodi Yoswa komanso mafumu amene ankalamulira anthu a Mulungu anafunika kuchita chiyani? Funso B. Kodi mawu a Mulungu anathandiza bwanji anthu amene ankatsogolera Aisraeli? Yoswa atangoyamba kulamulira anali ndi buku la mawu a Mulungu. Iye anauzidwa kuti uziliwerenga ndi kusinkasinkha usana ndi usiku kuti uonetsetse kuti ukutsatira zonse zolembedwamo. Yoswa 1 verse 8. Mafumu onse amene ankalamulira anthu a Mulungu ankafunikanso kuchita chimodzi-modzi. Iwo ankafunika kukopera chilamulo, kuchiwerenga tsiku lililonse komanso kusunga mawu onse a chilamulocho kuti sazitsatira malangizo ake. Lemba la Deuteronomy 17 verse 18 paka 20 likuti, akakhala pa mpando wachifumu ayenera kukopera buku lake la chilamulo ichi kuchokera mbuku limene ansembe achileve amasunga. Buku limeneli azikhala nalo nthawi zonse ndipo aziliwerenga masiku onse a moyo wake kuti aphunzire kuopa Yehova Mulungu wake ndi kusunga mawu onse a chilamulo ichi kutinso azitsatira malangizo ake. Azichita zimenezi kuti mtima wake usadzikweze pamaso pa abale ake, komanso kuti asachoke pa chilamulo mwakupatukira kudzanja la manja kapena la manzere. Azichita zimenezi kuti iyeyo ndi ana ake atalikitse masiku a ufumu wawo mu Israeli. Kodi mawu a Mulungu anathandiza bwanji anthu amene ankatsogolera Aisraeli? Tiye ndione chitsanzo cha mfumu Yosiya. Buku la chilamulo litapezeka, mlembi wake anayamba kumuwerengera. Mawa Musa akuti, chilamuloji chienela kuti chinali cheni cheni chimene Mose analemba. Mawa Musi atera pamenepa. Ndiye kodi iya anatani. Mfumu weita angova mawa mbuku la chilamulolo, hawe yomweyo inangamba zovala zake. Kuonjezera pamenepa, Yosia anayamba chinchito chotetsa kulambira mafano, komaso anakonza zote achite chikondwerero cha chikulu cha Pasika. Popeza kuti Yosia ndi atsogolere ena okhulupirika ankatsogoleredwa ndi mawa Mulungu, analo ofunitsitsa kusintha malangizo amene ankapatsa anthu a Mulungu. Kusintha kumeneku kunathandiza kuti Aisraeli azichita zinthu zimene Mulungu amafuna. Ndime 13. Funso. Kodi anthu amene ankatsogolera Aisraeli ankasiyana bwanji ndi mafumu a mitundu ina? Anthu okhulupirika amene ankatsogolera Aisraeli anali osiyana ndi mafumu a mitundu ina. Tikutero chifukwa chakuti mafumu enawo ankayendera nzeru za anthu ndipo sankaona patali. Mulamulilo wa Kanani, anthu ankachita zinthu zoyipa, monga kugonana pa chibale, kugonana amuna kapena akazi okhaokha, kugonana ndi nyama, kupereka ana nsembe, komanso kulambira kwambiri mafano. Nawonso atsogolera ku Babulo ndi ku Igupto sankatsatira malangizo a ukhondo amene Mulungu anapatsa Aisraeli. Koma anthu amene ankatsogolera Aisraeli ankalimbikitsa ukhondo, makhalidwe abwino ndiponso kulambira Yehova yekha. Nzoonekeratu kuti Yehova ndi amene ankawatsogolera. Ndime 14. Funso. Nchifuwa chani Yehova ankalanga mafumu ena amene ankatsogolera anthu ake? Si mafumu onse anthu a Mulungu amene ankatsatira malangizo a Mulunguyo. Ndipo mafumu amene sankamvera Yehova ankakana kutsogoleredwa ndi Mzimu Woyera, angelo, komanso mawu a Mulungu. Zikatero, Yehova ankawalanga kapena kuwachotsa pa udindo. Panthawi yake, Yehova anasankha mtsogoleri wabwino kuposa wina aliyense. Yehova anasankha mtsogoleri wabwino kwambiri. Ndime 15. Funso A. Kodi aneneri anasonyeza bwanji kuti kunkabwera mtsogoleri wabwino kwambiri? Funso B. Kodi mtsogoleri amene analoseledwayo ndi ndani? Kwa zaka zambiri, Yehova analosera kuti adzasankha mtsogoleri wabwino kwambiri wa anthu ake. Mwachitsanzo, Mose anauza Israeli kuti Yehova Mulungu wanu adzakupatsani neneri ngati ine kuchokera pakati panu, kuchokera pakati pa abale anu, ndipo inu mudzamvere nenera ameneyo. Yesaya ananena kuti osankhidwayo adzakhala mtsogoleri ndi wolamulira. Yesaya 55 verse 4. Pomwe Danieli anauziridwa kulemba zoti kudzabwera Mesiya mtsogoleri. Danieli 9 verse 25. Ndiyeno Yesu mwini wake ananena kuti iyeyo ndi mtsogoleri wa anthu a Mulungu. Lemba la Matei 23 verse 10 likuti, musamachedwa atsogoleri, pakuti mtsogoleri wanu ndi mmodzi, Kristu. Ophunzira ake ankamutsatira ndi mtima wonse ndipo sankakaikira zoti ndi osankhidwa ndi Mulungu. Kodi nchiani chinkawatsimikizira kuti Yehova wasankha Yesu Kristu kuti azitsogolera anthu ake? Ndime 16. Funso. Nchiani chikusonyeza kuti Yesu ankathandizidwa ndi Mzimu Woyera? Yesu ankathandizidwa ndi Mzimu Woyera. Pamene iye ankabatizidwa, Yohana anaona kumwamba kukutseguka, ndiponso mzimu ukutsika ngati nkhunda kudzamutera. Kenako, mzimu wo unamulimbikitsa kupita ku chipululu. Mariko 1, verse 10 paka 12. Mzimu Woyera unkathandiza Yesu pa nthawi yonse imene anali pa dzikoli, moti ankachita zodabwitsa komanso kulankhula ndi mphamvu zochokera kwa Mulungu. Mzimu Woyera unathandizanso Yesu kukhala ndi makhalidwe abwino monga chikondi, chimwemwe, ndiponso chikhulupiriro cholimba. Palibe mtsogoleri ngakhale mmodzi amene ankachita zinthu ngati Yesu. Nzosachita kufunsa kuti Yesu anasankhidwadi ndi Yehova. Ndime 17. Funso. Kodi angelo anathandiza bwanji Yesu? Yesu ankathandizidwa ndi angelo. Pasanapite nthawi yayitali kuchokera pamene Yesu anabatizidwa, kunabwera angelo ndi kuyamba kumtumikira. Kutatsala maola ochepa kuti aphedwe, ngelo ochokera kumwamba anaonekera kwa iye ndi kumulimbikitsa. Yesu ankadziwa kuti Yehova azimutumizira angelo pa nthawi yoyenera kuti amuthandize kukwaniritsa chifuniro cha Mulungu. Matei 26 verse 53. Ndime 18 ndi 19. Funso. Nchiani chikusonyeza kuti Yesu ankatsatira mawu a Mulungu pa moyo wake komanso pophunzitsa anthu? Yesu ankatsogoleredwa ndi mawu a Mulungu. Yesu atangoyamba utumiki wake, ankalola kuti mawu a Mulungu azimutsogolera. Iye ankamvera mawu amulungu mpaka kufika pololera kuphedwa pa ntengo zunzikirapo. Ngakhale mawu amene ananena atatsala pang'ono kufa anali ochokera mmaoloso onena za Mesiya. Koma atsogolera achipembedzo anthawi imeneyo ankanyalanyaza mawu amulungu akaona kuti akusemphana ndi miyambo yawo. Ndiyeno Yesu anawafotokoza pogwiritsa ntchito mawu amene Yesaya ananena akuti, anthu awa amandilemekeza ndi milomo yokha, koma mtima wawo uli kutali ndi ine. Amandipembedza pachabe, chifukwa amaphunzitsa malamulo a anthu ngati ziphunzitso za Mulungu. Matayi 15:7-9. Kodi Yehova akanasankha anthu ngati amenewa kuti azitsogolera anthu ake? Yesu ankatsatira mawu a Mulungu pa moyo wake komanso pophunzitsa anthu. Ena akamamutsutsa, iye sankawayankha pogwiritsa ntchito nzeru zake kapena zinthu zambirimbiri zimene akudziwa. Mmalo mwake ankagwiritsa ntchito malemba. Matayi 22:33-40. Pophunzitsa anthu sankawawuza zinthu zogometsa zokhudza kumwamba kapena zimene zinachitika polenga zinthu. Mmalo mwake ankatsegulilatu maganizo awo kuti amvetse tanthauzo la malemba. Luka 24:32-45. Yesu ankakonda mawu a Mulungu ndipo ankafunitsitsa kuphunzitsa ena mawuwo. Ndime 20. Funso A. Kodi Yesu anasonyeza bwanji kuti ankagonjera Mulungu? Funso B. Kodi kusiyana pakati pa Yesu ndi Herode kukusonyeza bwanji kuti Yehova anasankha bwino mtsogoleri? Anthu ankadabwa ndi mawu ogwira mtima amene Yesu ankalankhula. Koma iye ankapereka ulemerero onse kwa Yehova chifukwa ndi amene anamuphunzitsa. Mwachitsanzo, munthu wina wachuma atamutchula kuti mphunzitsi wabwino, Yesu anayankha modzichepetsa kuti, nchifukwa chani ukunditchula kuti wabwino? Palibe wabwino, koma Mulungu yekha. Mariko 10:17-18. Izi nzosiyana kwambiri ndi zimene Herode Agripa woyamba anachita. Iye anakhala mfumu ya Yudeya patadutsa zaka 8 kuchokera pamene Yesu ananena mawuwa. Pa tsiku la nsonkhano, Herode anavala zovala zake zachifumu nkuyamba kulankhula. Anthu atamva mawu ake anayamba kufuula kuti, amenewa ndi mawu a Mulungu osati a munthu ayi. Herode ayenera kuti anasangalala ndi mawu amenewa. Ndiye kuti chinachitika nchani? Nthawi yomweyo, mngelo wa Yehova anamukantha, chifukwa sanapereke ulemerero kwa Mulungu. Ndipo anadyedwa ndi mphutsi nkumwalira. Machitidwe 12:21-23. Kunena zoona, munthu wa nzeru zake sankaganize kuti Herode anali mfumu yosankhidwa ndi Yehova. Koma nthawi zonse, Yesu ankasonyeza kuti anasankhidwa ndi Mulungu, ndipo ankatamanda Yehova chifukwa chakuti ndi wolamulira wamkulu wa anthu ake. Ndime 21. Funso. Kodi tidzakambirana chiyani nkhani yotsatira? Ulamuliro wa Yesu si wa zaka zochepa ayi. Paja iye ataukitsidwa ananena kuti, ulamuliro onse waperekedwa kwa ine kumwamba ndi pa dziko lapansi. Kenako anati, dziwani kuti ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse mpaka nyengo ya mapeto a nthawi ino. Matayi 28:18-20. Popeza Yesu ali kumwamba ndipo sitingamuone, kodi akutsogolera bwanji anthu a Mulungu pa dzikoli? Kodi Yehova anasankha ndani kuti azitsogolera anthu ake momvera Khristu? Nanga Khristu angadziwe bwanji anthu amene Mulungu akuwagwiritsa ntchito kuti aziwatsogolera? Munkhani yotsatira tidzapeza mayankho a mafunso amenewa. Nkhaniyi yathera pamenepa.